My name is Mark J. We're the Bacon.
ZambiMusicBlog.co.
Body bad, you could get power. Come from here to tour, you man call me your pimp. Bamulomo full of Vaseline, kubeka kweka full ni full it. Baudani full of Pamfeshi, elona yefeni shipele la musisi. Muzuba ni wama kepe vari, koma ukabo kumanya busiku ni baby D. Tumini ni size ya beoti, koma kuseni mutitenge wa intercess. Wafakako na tumafuta toso tesa, unga wazibe buantiwe, ni vejini. Koma tukumo bulaki. Muchi light ndiye bachilo vina, kansi kunyumba ndiye bapunzi za chimoe. Yeah. Facebook 18, nishipale jiri na 46.
Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish, Eunice. Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish.
Facebook, naona ka photo ka loading. Hello posti yenzeli no future, na tina chiro beauty, chikalisa ni donsa. No banga appointment, jebeleti yeti kumane pa East Point. No bolo fendela ya fast fast, kansi ni shicheve tafika ni kudala. Hello poti ni bilandu, na tikaleza pa peve na papaya. Come closer, ticho seko ka selfie. No bolo yanga na muskrini, mulibe gentle. Na cheve kuchichosa kosisi kubolo pesa.
Nikote ya foolish, Judy. Nikote ya foolish, Angela. Nikote ya foolish, Belinda. Nikote ya foolish, Eunice. Nikote ya foolish, Judy. Nikote ya foolish, Angela. Nikote ya foolish, Belinda. Nikote ya foolish.
Let's go. 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 Let's go.
Zambia music, baby. Ha. My name is Mark J.
What up, Bacon? It's in the chavas of a condofina, so Southern Province, baby.
Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish, Eunice. Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish. Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish, Eunice. Ninkote ya foolish, Judy. Ninkote ya foolish, Angela. Ninkote ya foolish, Belinda. Ninkote ya foolish.
ZambiMusicBlog.co.
Kote jambo enda na nganga kuti tizizi vachava ni vakuru.